Blog Talk Radio.
Oh, yeah, I mean, Theresa May is a dead woman walking. It's just how long she's going to remain on death row. And I think we will know very shortly. In other words, we could easily get to the middle of next week and it all collapses for her. Or if it doesn't, and I agree with Toby, there are many Tory MPs who don't want a leadership contest right now, it'll be delayed. But be in no doubt, look at this weekend. You've got the leader of the opposition coming on the programme as a sort of victor, and you've got the Prime Minister who's supposed to have won the election in hiding, and that speaks volumes about what's gone on in the election.
And is there a small part of you enjoying being a newspaper editor who thinks, I'm reading all these accounts in the newspapers of who's the runners and riders to become next Prime Minister. If a certain MP for Tatton, one George Osborne, had stayed in the House of Commons, it could have been me.
I feel well out of it, and I've really enjoyed editing the Evening Standard during the general election. And, you know, look, I've been reading stories about Boris Johnson running a leadership campaign for years. In fact, he's in a permanent leadership campaign, so I'm not sure it qualifies as news. I'm not sure as a newspaper man I would put it on the front cover
you
of my newspaper.
You might be saying, it was your London Evening Standard what won it, or at least what killed her off. Your paper has been pure poison against Theresa May. Been wonderful to read. Absolutely relished it with total joy. Day after day, attacks on Theresa May, and look at the result you've got. Now, what's so interesting to me about this? Why do you, I mean, I know she sacked you, but why do you hate her so much when she is following, she and Philip Hammond are following your economic policy down to the last minute? You know, 12 billion cuts of benefits, continuing cuts on health education, let's look at reducing the size of the state in the Red Book, the same as yours, right down to 36% of GDP. Well, they are Osborneites. Well, so why do you hate them so much?
That's why I don't hate them. And the Evening Standard, you know, will attack left and right. You know, it will do with, I think some of the other newspapers, frankly, have dug themselves into positions, whereas the Evening Standard, I hope people are reading it, can see that there are challenges both to what the Jeremy Corbyn and the Labour Party are saying and challenges to what Theresa May and the Conservative Party are saying. I completely reject that. You read our editorials, but you look at our news coverage. I am speaking, and the paper is speaking, for a very consistent view, which is Britain should be an open, optimistic country, outwards looking to the world. We should be socially liberal, pro-business, economically liberal, and that is the position I advocated in government, and it is the position I've advocated as a newspaper editor.
Radio Urirwe Gihurishya, New Orleans, Ibuja, Washington DC, dufite saa tatu n'iminota itatu isaha za Kigali Buseri na mugihangane gato nshuti muduteze amatwi dufite ikibazo cya studio. Jonathan Musonura, nyumva?
Ndakumva neza, Joseph.
Urakoze cyane, nari ntangije radio ariko utari urimo. Dufite rero saa 9 n'iminota 3. Iminota 3 gusa isa za Washington DC, saa 9 z'amanywa birumvikana. Tukagira saa 3 z'ijoro n'iminota 3 isaha za Kigali, Buruseli na Paris. Tukaba dufite aho ngaho Musonera isambire z'ijoro n'iminota 3 aho i London utuye. Nagira ngo rero ngusuhuze uyu munsi turi kuwa gatatu, ariko mbere yo kugira ngo tuganire, uyu munsi turi kuwa gatatu tariki ya 14 Kamena mwaka 2017, tukaba tugiye kugeza ku bakunzi ba radio Ihuriro ikiganiro utuntu tundi tutashobora kubagezaho kuwa mbere ushize, umunsi usanzwe wacyo, kandi tukaba tubiseguyeho muri ino studio. Rero nk'uko muriho munyumva, ni jyewe Joseph Ngarambe ubasuhuje, nkaba ndi kumwe na Jonathan Musonera, nawe wabanje kugira ibyuma ikibazo cy'ibyuma, bityo nawe ijwi ibyo mukabyumva. Jonathan Musonera, niba uriho unyumva, niba ibyuma byawe bigihumeka neza, nagira ngo ufate mikoro usuhuze inshuti za radio Ihuriro.
Urakoze Bwana Joseph, urakoze cyane, ndakumva neza, kandi ngushimire ubwitange nanone ukomeye bwo kudufasha mu gutegura ibi biganiro. Nubwo tumaze iminsi, ariko ngira ngo abakunzi bacu bajye bihangana, tuba dufite akazi kenshi gatandukanye tugomba gukora, iyo tutaje kuri radio haba hari impamvu nkaba rero ngira ngo mbizeze ko aho tubonekera tuzajya tubaha ibiganiro kandi tugerageza kungurana ibitekerezo nkaba rero mbanje kugushimira no kugusuhuza bwana Joseph kandi shimire n'abakunzi bacu buri gihe baba banatubaza nyine ko tutabonetse mu biganiro
bajya babikumbura nanjye bakampamagara kenshi Jonathan
ibyo rwose birumvikana ariko ndagira ngo mbizeze ko tudahera nubwo dutinda gatoya kubera akandi kazi kenshi tuba dufite kandi tubategurira mu bihe biri imbere bazabona ubwo rero nkaba ngira ngo bajye bihangana kuko turabakunda kandi ibiganiro ni ibyacu tugomba kubagezaho ukuri kw'amateka yacu ukuri kw'ibibazo dufite ukuri kuko isi irimo izunguruka kugira ngo tubashe kungurana ibitekerezo mu nzira zinyuze mu kuri mu kutabeshya mu byatubayeho cyangwa ku mateka yacu kugira ngo tubashe kuzabona igihugu mu by'ukuri noneho gifite amahirwe arambye ku Banyarwanda bose kuba batazongera guhura n'akaga nk'ako twahuye nako amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe muri iki kiganiro murakoze
nawe bibane nawe Jonathan wavuze uti ukuri ni ngombwa cyane indangagaciro dushyira imbere indangagaciro ituma tutishaka ngo twibure ikibazo gikomeye cyane henshi ku isi birumvikana ariko by'umwihariko iwacu mu Rwanda ntaho kubeshya bitaba ntabwo ari abanyarwanda babihimbye ariko rero iyo ikinyuma kigeze igihugu cyose habi haba hagomba amasubyo kandi rero mu ngorane dufite hari ingorane cyane dufitanye no kuvugisha ukuri bikaba ari byo dukunze kwibandaho muri kino gihe tutagamije mu by'ukuri gusarika abantu dushyize imbere ugushaka yuko habaho impinduka ahakeneye impinduka si mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere gusa nko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda impinduka ni ikintu gihoraho ahantu hose hari abantu nk'uko Jonathan naho ngaho uri mu Bwongereza mu gihugu gifite civilisation kera cyane ndetse y'icyitegererezo nacyo ntigisiba mu mpinduka naha ngaho mu Bufaransa ndi nabyo nuko biri mu byo tuza kuganira nk'uko abasomye urubuga rwa radio ihuriro ijwi rya New UNC babibonye tujye kuganira cyane cyane ku mpinduka ikomeye iri ku isi by'umwihariko aho iwanyu mu Bwongereza nyuma ya Brexit itaravuye mu busa Brexit nayo yabayeho kubera ibibazo kubera ingorane Abongereza ku bwinshi batekereje ko bashobora gukemura bikura mu muryango w'Uburayi ariko bikaba nabyo byarabyaye ibibazo nk'uko tujye kubibona byarabyariye ibibazo haba abayobozi haba n'abaturage kandi ibibazo mu by'ukuri tutari butindeho cyane kuko ibihe biri imbere nibyo bizagenda bibigaragaza neza kimwe n'ibisubizo birumvikana ubuyobozi bubiteganyiriza uyu munsi rero turaganira kuri muyaga ku muyaga w'impinduka uri mu Bwongereza no mu Bufaransa twibaza icyo abanyarwanda bakura amasomo abanyarwanda bakuramo kugira ngo tuzahuke kugira ngo u Rwanda narwo rujye mu nzira ireba imbere itari mu nzira y'umuterimuko nk'uko leta y'agatsiko ya Kagame igejejeho u Rwanda n'abanyarwanda duhereye aho ngaho mu Bwongereza Jonathan wumvise riya jwi uzi neza cyane rya George Osborne wahoze ari chancelier ibyo yavuze ndaza kugusaba rwose kubishyira mu Kinyarwanda ukabisobanurira inshuti ziro zitwumva wenda zitumva neza Icyongereza mu Bwongereza yo nk'uko benshi basomye incamake ya kino kiganiro ku rubuga rwa radio ihuriro mu mpera z'umwaka ushize Abongereza batoye Brexit ni ukuvuga kuva mu muryango w'ubumwe bw'iyunze bw'Uburayi iryo tora rya Brexit nyine byo kwivana mu muryango w'umwe bw'Uburayi ryahitanye guverinoma ya David Cameron wari waryisabiye ku mugani wa yandirimbo. Iyo guverinoma ya David Cameron iza gusimburwa n'iya Theresa May, Madamu Theresa May, ubu ariko nawe akaba ari mu mazi abira kubera amatora y'abadepite yakoresheje huti huti, yifuza ko yagira ubwiganze mu nteko ishinga amategeko buruta ubwo yari afite, kugira ngo abashe nyine kwivana mu kibazo cya Brexit, kuko nubwo bavuga ngo Abongereza bavuye mu muryango w'umwe bw'Uburayi ni ibintu bizafata imyaka myinshi, kuko hari byinshi bafatanyije ibiri mu Bwongereza n'ibiri mu bihugu binyuranye by'Uburayi. Ibyo byose rero ni ibintu bizafata imyaka, uburyo bwo kubikoramo bwo kubyumvikanaho bukaba nabwo bugoranye, zikaba inda z'ingorane uwo mu minisitiri w'intebe Theresa May afite, kuko muri kino gihe ari mu mazi abira kwivana mu bibazo bya Brexit bitari byoroshye. Ntibizoroha na gatoya, bizamugora, buri wese arayibona. Byashegeshe kuba nyine yarashatse ubwiganze burushije ubwo yari afite, noneho ahubwo agahomba ishyaka rye Conservative Party rikahakura igihombo gikomeye cyane, ahubwo hakunguka mukeba waryo Labour Party, Parti des Travailistes. Ibyo rero byabongereye ingorane zikomeye zo gutegeka, ku buryo nk'uko wabibonye, Madamu Theresa May ubu ngo ayo aragerageza kumvikana n'ishyaka, uraza kubivuga n'ishyaka ryo muri Irlande yo mu majyaruguru, kugira ngo abe yabasha kubona umubare uhagije w'abadepite wo gukora guverinoma nshya, mu gihe nyine yikuye ku mubare wundi yari afite uhagije wo gutegeka. Ariko akavuga ati uyu mubare ndifuza umunini kurenzaho kugira ngo nzabashe gutunganya neza ikibazo cyo kuva mu muryango w'umwe bw'Uburayi, tuhavana inyungu, tutahavana ibihumbo byinshi, tube tutahavana ibihumbo byinshi. Kubera rero ku bintu bimeze muri Conservative Party, n'uwo nyine muyobozi mukuru ukomoka muri iyo Conservative Party ariwe Theresa May, kubera ko ibyo bibazo bimeze, benshi barabona ko iminsi ye ibaze. Nk'umugabo witwa nyine tumaze kumva mu kanya mu ntangiriro za kino kiganiro, umugabo George Osborne wahoze ari Chancellor, arabarira iminsi Madamu Theresa May. Aherutse rwose mu kinyamakuru BBC gutangaza adategwa yuko Theresa May ari umugore warangije gupfa nubwo agitambuka. Theresa May is a dead woman walking. Jonathan, mbere yo kugira ngo tujye mu mpinduka yo mu Bufaransa ndetse tunagaruke ku biri mu Rwanda, nagira ngo dutinde aho ngaho gatoya. Uriya George Osborne nyine twatangiye twumva yavuga ati uriya mudamu ni umuzimu wigendera gusa, ntabwo ariho kabone nubwo ariho agerageza kubusambagurika nyine ashakisha abo bafatanya kugira ngo buzuze umubare, ariko yararangiye. Gusa rero ibibazo ni byinshi cyane, yagira ibibazo bya Brexit ni ibibazo bikomeye cyane, ni impinduka ikomeye ya Brexit abantu batoye. Wenda wagira icyo uvuga, Jonathan, ijambo ni ryawe.
Urakoze Bwana Joseph, mbere yuko wenda tujya kuri ikibazo Madam Prime Minister May,
biravuga nabi Jonathan, biravuga nabi, reba neza ibyuma byawe. Reba niba ari za niba za headphone uri gukoresha, urebe hari ikibazo. Komeza uvuge twumve niba bivuga neza.
Nagira ngo tubanze turebe
bimeze neza ubungubu,
intandaro ya Brexit aho yaturutse, uko byagenze, nibwo abantu babasha gusobanukirwa neza naho politiki igeze ubu ngubu, na n'iryo sohoka ry'Abongereza mu muryango w'ubumwe bwa Europe. referendum yabaye Brexit referendum yabaye mu mwaka ushize ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu yari yahamagajwe n'iri shyaka ry'aba conservative niryo ryari n'ubundi ku buyobozi riyobowe na David Cameron niwe wari prime minister muri uku guhamagaza iyi referendum yasabaga kureba ifuza kuva muri Europe cyangwa bashaka kuyigumamo muribuka ko ku itariki 26 nyine z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ushize aribwo habaye aya matora twayagiyemo ku buryo abifuzaga rero kuva muri Europe batsinda amatora ku bwiganze bwa 51.9% abifuzaga kugumamo batsindwa kuri 48.1%. Ariko mbere yayo abakonservateri n'ubundi bari bafite ubuyobozi bwiganje kubera ko bari baratsinze amatora ku bwiganze. Ndagira ngo nibutse mbega hano kugira ngo uyu ushyireho ubutegetsi nuko byibuze ubufite ubwiganze bw'intebe 326. Muri uku gutsindwa rero
z'abadepite
muri uku gutsindwa muri referendum ya Brexit, Cameroon yahise amanika amaboko asezeye mu ishyaka rye bato nibwo Theresa May yatowe n'ishyaka rye riba ariwe rishyira mu kugusimbura David Cameron. Madame Theresa May prime minister wa hano ni we rero watangiye imishyikirano wakomeje imishyikirano yo kugira ngo noneho habeho gusohoka muri Europe, mu bumwe bwa Europe. Imishyikirano itari yoroshye ariko noneho akaba yari afite ubwiganze buhagije ku buryo nyine ashobora kujya muri iyo mishyikirano yo gusaba uburyo basohokamo no kugira ibyo bumvikana afite ubwiganze buhagije, ariko ntibyamunyura yumva ko akeneye ubundi bwiganze buhagije cyane ko yabonaga ishyaka rya Leba rihanganye nabo n'abakonservative ryari rimaze kugira intege nkeya kuko bari baritsinze yumva ko bashobora kongera kuritsinda noneho n'izindi ntebe bari bafite zikaba nyinshi noneho akaba afite ubwiganze buhagije kuruta ubwo yari afite. Nibwo rero ku itariki 8 ngira ngo z'uku kwezi aribwo yahamagaje nyine amatora, nibwo twitabiriye amatora. Aya matora yamubyariye iki? Yamubyariye amazi nk'ibisusa na ya myanya myinshi yari afite za ntebe yari afite barazihombye ku buryo abareba noneho mu by'ukuri urebye basa nk'aho babatsinze kuko aho bari baratsinzwe bishubije intebe zigera hafi muri 32 cyangwa se 24. Aba conservative batsinze ku bwiganze bw'amajwi 318 cyangwa se intebe z'abadepite 318. Noneho abaremba bagira kuri 262 barazamutse cyane aho cyane cyane banatsinze abakonservative hano mu mujyi wa London. Bivuga ko noneho Madamu Theresa May prime minister ubwiganze yari afite noneho bwagabanutse bujya hasi ku buryo noneho kugira ngo azajye muri negotiation na ya Brexit muri yo gusohoka muri Europe muri community muri Union European byamubereye umusaraba utoroshye. Ahangaha kuri aya majwi ntashobora no gushyiraho leta kubera ko kugira ngo ushyireho ubutegetsi nuko uba ufite byibuze intebe 326. Byamusabye rero iki? Byamusabye kugira ngo arebe mu bundi bushyaka bwagiye bugira amajwi makeya kugira ngo akisunge kamufashe kugira ngo yuzuze izi ntebe 326. Yisunze rero agashyaka ko muri Ireland, Northern Ireland, ni muri Ireland yo mu majyaruguru, akitwa DUP. Aka gashyaka rero kagize intebe 10. Mu by'ukuri urebye niko yisunze kugira ngo kamufashe kugira ngo abashe gushyiraho ubutegetsi. Ubu bakaba bakiri mu mishyikirano ngo barebe nimba bizakunda, ariko harimo ibibazo byinshi byateje ibibazo mu mikoranire yabo mu ba conservative, mu mikoranire yabo n'abaturage. Mbega byateje ikibazo gikomeye cyane mu ishyaka ryabo. Bigaragara mbega ko batsinzwe nubwo bagize amajwi y'ubwiganze ku baremba. Aha rero nibwo ku itariki 11 uyu wahoze ari Chancellor George Osborne yagize ikiganiro, aho nyine yavuze ko uyu mudamu ari nk'umuzimu ugenda uhagaze ariko yarapfuye, kuko yagaragazaga ko mbega ngo ari umugore warangije gupfa nubwo agitambuka. Ubwo rero mu by'ukuri nuko bamusabye ko agomba kuzayininga mu buyobozi bw'ishyaka, arabyanga asaba ko ishyaka ryamufasha, bahendahenda bagenzi be, mbega aragundira cyane ko akunze kuvugwa nyine nk'umuntu ukora we ibyo atekereje kuruta ibyo ishyaka rye rishaka. Ariko noneho kubera ikibazo cy'abaremba bahanganye, kandi noneho batowe cyane n'urubyiruko muri iki gihe, basanga nibarekura ubuyobozi bakabusigira Remba kugira ngo bazabugarukeho bizabagora, noneho biyemeza kujya inyuma y'uyu mudamu. Ariko mu buryo bugoye, kuko no kugira ngo azashobore kujya mu mishyikirano yo gusohoka ya Brexit, yo gusohoka muri mu bumwe bwa Europe, bizamugora cyane kuruta uko byari biri mbere y'uko asaba aya matora. Izi mpinduka rero ni impinduka zikomeye cyane zigenda zigaragaza uburyo abantu hano muri ibi bihugu byateye imbere ari uburyo bukomeye. Aha rero naho yagiye ananirwa kumvikana na bagenzi be bakoranaga mbere, harimo n'uyu Chancellor George Osborne, aho nyine muri iki kiganiro yavuze ngo Theresa May ngo is a dead woman walking. Doni nko kuvuga ngo ni umuzimu ugenda, ni umuntu ugenda ariko yarapfuye. Mu by'ukuri aho batumvikanye ari nabyo cyatumye ko yavuye ku buyobozi yari mu gihe cya Cameroon, uyu George Osborne. Aha rero niho dukwiye kwibaza ese ibi bitwereka iki ku mibereho cyangwa se ku mitegekere y'ubuyobozi bwacu nk'u Rwanda cyangwa se nk'Abanyarwanda? Bitwigisha iki mu mikorere yacu muri opozisiyo? Bitwigisha iki? Ese twebwe duhagaze kuki? Aha ngaha harimo ubwigenge, harimo ubwisanzure, harimo kuvuga ibyo umuntu atekereza, harimo no gutinyuka ukerekana umuntu uko asa n'uko ari, ari nabyo uyu wahoze ari Chancellor
George Osborne.
Uranyumva Joseph?
Yego, George Osborne ati Theresa May ni umuzimu rwose wigendera gusa mu nyine mu bari imizi
ndagira ngo ahubwo Joseph ibi bintu bihuze nibiri mu Bufaransa kuko nibiri mu Bufaransa birasa nibiri hano
birasa cyane
aya matora yatsinzwe n'umuntu utunguranye cyane
yego
utaruzwi cyane muri politiki
kandi ushyigikiye cyane umuryango w'umwe bw'Uburayi ni ukuvuga rero utazorohereza Theresa May akazi ko kushaka kuvamo ku buryo bworoshye nyine ku nyungu z'Ubwongereza kurusha inyungu z'ibindi bihugu bigize umuryango w'Uburayi kuko uyu nguyu
ibintu bira ubwayi wanyu
yego
naho baravuga ko aya mashyaka ya mbere yarasanzwe
nayo yabaye abazimu yabaye urakoze cyane ndagufasha ndagufasha kuri ibyo by'Ubufaransa
kuri ese ibi bidusigiye iki byavyo mu Bwongereza mbere yuko twinjira ku by'Abafaransa cyangwa se wenda watubwira muri make kuri ibi by'Abafaransa tukaza kureba n'ayahe masomo dukuramo twe nk'abanyarwanda nka politiki y'u Rwanda cyangwa se nk'abari muri opposition urakoze Joseph
urakoze cyane Jonathan hari akantu nagira ngo mbere yo kugira ngo nkomeze tuvuga ku Bufaransa nshime nyine iyo mvugo ubundi umuntu avuze ati ministre w'intebe ni umuzimu ugenda cyangwa uriya mugore ni umupfu ugenda uriya yarapfuye yararangiye ni uko natambuka gusa umuntu ubivuga bahuje ishyaka kandi nawe yari ministre ukomeye cyane chancellor ni ministre ukomeye nduba wabisobanuye akaba n'ubungubu niba nibuka neza ari n'umudepite aho ngaho mu Bwongereza bityo rero ntabwo avuze ngo ibyo bintu ngo aciye nk'amabere ngo akoze ishyano ngo avuze ngo ministre w'intebe ngo yapfuye ahagaze ni umuzimu turaza gukomeza aha ngaha nyine yego ngira ngo uvuze ko nyirirwo yapfuye si umwishe mu yandi magambo rero nibyo nagira ngo rwose tunatindeho kwa kuvugisha ukuri twitwaraye kano ku rubuga ntabwo tuba dushaka gukoresha imvugo nyandagazi tuba dushaka kuvugisha ukuri ngira ngo buri wese akumva yuko nta bugome tuba tubikoranye tuba tugira ngo ahubwo tuve mu kintu bita mu Gifaransa langage convenu aho usanga buri wese arushanwa n'undi kuvuga amagambo adasobanutse kuvuga ikintu ndetse n'ikinyuranyije nacyo kandi abantu bose bakirebera hirya ngo nicyo kinyabupfura umuntu akabeshya ku manywa y'ihangu akavuga amahano ku manywa y'ihangu abantu bakicishikira ngo ni ubunyingo ni ikinyabupfura ngo berekana ko bize ari ubugwari bukomeye ibi bintu rero ntabwo ari indangagaciro zacu nko mu masomo turi buvuge nyine turigira kuri Abongereza kuvuga ibintu uko biruzi niba uvuga uti umuntu yarapfuye si uvuga ko yapfuye neza neza ntunamwifuriza gupfa biba bisobanuye yuko gusa politiki yapfuye ishyaka rye nyine naryo ubwayo riri mu nzira yo gusambagurika risaba gutabarwa rigasaba yuko avaho nicyo uwo mugabo George Osborne yashatse kuvuga mu Bufaransa rero naho wari ukomeje uvuga uti hari impinduka ikomeye impinduka iri mu Bufaransa yego ni yaho ya Brexit irakomeye kandi ni ikintu gifite ingaruka ku muryango w'Uburayi ariko kinafite ingaruka birumvikana ku gihugu cy'Ubwongereza aho abaturage ku bwiganze batoye icyo cyemezo ariko nyuma yaho ngo n'abagitoye bakaba harimo abavuga batese ishyano twarikoze harya tushaka iki nagira ngo ugira kuvuga Jonathan biravuga yuko no muri abo bato wumvise ko ari ku bwiganze butoya ndumva wavuze ko ari muri za 53 batoye kuva mu muryango w'umwe bw'Uburayi ariko bamwe bakaba rwose bavuga bati twakoze ishyano ibyo bintu biriho koko nk'uko njya misoma hano mu Bufaransa
oya rwose niko bimeze bwana Joseph kubera iki kubera ko ntabwo basobanuriwe neza ingaruka zirimo gusohoka muri uyu muryango wa Europe ntabwo bigeze bahabwa ibisobanuro bihagije ahubwo nyuma y'amatora nibwo ingaruka babonye n'ibihano bizafatirwa iki gihugu n'amafaranga bazacibwa n'ingaruka nyinshi ziremereye zo kugira ngo bazabashe kugera mu bushobozi bwo gusohoka muri Europe aha rero ku buryo mu by'ukuri ngira ngo wanasubizaho indi referendum yo kugumamo bishoboka batorera hari jana ku
ijana niko bimeze niko bimera ariko twongere dushimagize
noneho wibuke ko n'abangaba 48 n'igice kimwe batoye kugumamo
yego
nkaho batitaweho kubera ko ntabwo higeze urabona ko harimo difference ariko kubera ko nyine I Burayi
barayubahiriza
demokrasi ni demokrasi barabyubahiriza bemera gusohokamo ariko bemera gusohokamo nyine batseta ibirenge kuko nta kundi
yego Jonathan wenda turaza kubigarukaho ibi ni ibintu biduha amasomo menshi cyane tutavuga muri iki kigano kimwe gusa none reka nkuko abinsabye tujye ku Faransa Ufaransa kino gihugu rwose kuri benshi kiri mu revolution ni gihugu cyamenywe cyane kubera revolution yacyo ikomeye izwi ku isi yose ariko no muri biriho ubu ngubu nabyo birafatwa nka revolution biturutse nini ku bikorwa bidasanzwe by'umugabo w'imyaka 39 witwa Emmanuel Macron utegetse kino gihugu muri kino gihe kuva mu kwezi gushize nyine atorwa uwo mugabo akaba aherutse gusimbura ku president François Hollande wari mu president wa Parti Socialiste nyine bita PS mu magambo yahinye Emmanuel Macron yahoze ari ministre muri guverinoma nyine iyobowe n'uwo na ministre Emmanuel Valls ariko birumvikana na uwo president François Hollande wa ukomoka mu ishyaka rya Parti Socialiste uwo rero Emmanuel Macron ni umuntu ukomeye cyane ku muryango w'umwe bw'Uburayi kuko arabyerekana rwose mu bintu byose arawuhumeka kuri we ni alpha na omega mu by'ukuri awukunda hari kimwe n'uko akunda igihugu cy'u Faransa uwo muryango rero nk'uko nabivuze mu kanya wari warahungabanyijwe na Brexit iyo ngiye no kuvuga icyo cyemezo cyatorewe n'Abongereza kugira ngo bivane muri uwo muryango Ufaransa yo nabwo mu Faransa nabwo rero harimo nabo bashaka kuva muri uwo muryango w'Uburayi by'umwihariko ishyaka ry'intagondwa ryitwa Front National rirwanya kuba muri uwo muryango no kugira ifaranga ryabo birumvikana ariko rikaba yarikunze no kurwanya abimukira ni ishyaka ry'intagondwa niko benshi bakunze kuryita kandi nibyo uritegekwa n'umudamu witwa Marine Le Pen iryo shyaka rero naryo iragenda rizamuka kubera ibibazo by'ubukungu cyane cyane biri mu gihugu ibibazo by'ubushomeri ku buryo mu cyiciro cya kabiri cy'amatora ya president amashyaka yandi komeye ubundi atarasanzwe abura muri icyo cyiciro cya kabiri no kuvuga ishyaka rya Parti Socialiste n'ishyaka rya Les Républicains cyo bita la droite no Parti Socialiste ni gauche ni nka Labour yaho ngaho ni nka Labour Party yaho ngaho ishyaka rero ayo mashyaka yombi y'ibigugu ubundi asimburanwa ku butegetsi rwose kuva buno Bufaransa bwabaho kuva cyane cyane Repubulika ya gatanu yatangira muri imyaka ya 58 itangiranye na Charles de Gaulle na General Charles de Gaulle nibwo bwa mbere mu mateka iyo Repubulika nyine imaze imyaka nk'uko maze kubivuga irenga 50 nibwo bwa mbere ayo mashyaka yombi atabonetse mu cyiciro cya kabiri cy'itora ry'umuperezida hari harabaye ikintu umuntu yakwita nk'ishyano mu mwaka w'ibihumbi 2002 aho Parti Socialiste yari yatsinzwe noneho ikitwaga UMP cya Jacques Chirac ubu babihinduye nyine Les Républicains gisigarana na Jean-Marie Le Pen se wo Marine Le Pen ariko rero birumvikana abafaransa bumva ko batagomba guseba batora intagondwa batora Chirac icyo gihe none rero ubu ngubu nk'uko byari byitegerejwe ko ibibazo biriho cyane Marine Le Pen iryo shyaka ry'intagondwa yageze mu cyiciro cya kabiri ariko ahahurira n'uwo Emmanuel Macron umusore w'imyaka 39 wabaye ministre igihe gitoya muri guverinoma ya Emmanuel Valls yategekwaga birumvikana na president Hollande wabaye ministre w'ubukungu na wa economy wa finance igihe gitoya rwose akabona bitamunogeye akavamo akajya kwikorera ndetse agakora n'ishyaka ishyaka ryatangiye mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize gusa kwezi kwa kane tariki ya gatandatu n'urya ry'ukwezi kwa kane k'umwaka ushize n'urya shyizwe ahagaragara iryo shyaka ryatsinze kuri aka kageni iryo shyaka nyine ryitwa La République en Marche rimaze umwaka umwe nyine ubaze neza Jonathan n'amezi hafi abiri aruzuye umwaka umwe n'amezi abiri gusa ariko hagati ryarangije gutsinda ryatsindiye uwo perezida rutsingo n'umuntu mutoya w'imyaka 39 umuntu wari warabategetse ari mutoya ni Napoleon Bonaparte ategeka afite imyaka 40 uyu none ategetse afite imyaka 39 Napoleon Bonaparte ni mumwe amufunze mu Bwongereza ni wakera cyane uyu rero utegetse afite imyaka 39 nta wundi urategeka ari mutoya nkawe ubwabyo ni revolution ikindi cyo ntawuza rwose aturutse n'ubwo rwawe ministre igihe gitoya ntiyarazwi cyane na gatoya mu buri politiki ntabwo yigeze yamamariza ikintu icyo ari cyo cyose nk'uko umuntu yiyamamariza kuba conseiller yiyamamariza kuba depite ngo noneho agenda amenya n'abaturage shwi yiyamamaje yiyamamariza kuba perezida kandi aratorwa cyane atsinda ibyo bigugu byose none rero kuva ku cyumweru gishize habayeho n'amatora y'abadepite nk'uko nyine ayo ngayo mumaze kuyakora akaba yarakozeho iyo Conservative Party ya Madame Theresa May ubu rero yoho byari bigeze kuko iyo perezida amaze gutorwa hano bahita batangira amatora yatangiye ku itariki ya 11 ku cyumweru gishize icyiciro cya mbere ariko bika icyo cyiciro cyambe kikaba cyerekana yuko agiye kuba ikintu mu mbese bita radumare hano sinzi uko babyita mu cyongereza ikinini cyane kirenze gato radumare ni tsunami ikintu rwose gihitana byose mu yandi magambo iryo shyaka ryo mugabo Emmanuel Macron La République en Marche icyiciro cya mbere cy'amatora y'abadepite ikindi kizakurikiraho ku cyumweru gitaha ariko nyine baba bazi kubara hano bahita babyerekana yuko azagira abadepite benshi cyane abandi bagasigarana ubusa bagasigara bagabana mu by'ukuri ubusa buse cyo bita za miete nka twatundi twatuvungukira abandi bazasiga bagabana utuvungukira abarirwa kuzarenza abadepite 400 abadepite 400 noneho rero uzakomera wundi ukurikiyeho n'iryo parti n'iryo shyaka ryo muri droite rya Républicain barabarirwa intebe zijya gukabakaba 100 cyangwa zitazageraho niryo rihanyanyaza urumva abandi barengeje 400 ukabugeza mu 100 naho Parti Socialiste yari ku butegetsi yari ifite ubwiganze yari ifite ubwiganze rwose kugeza ubu yirabarirwa mu badepite si bajya kukabakaba 40 niba nabizabagezaho ivuye kuri 300 hafi 400 sinibuka neza umubare wabo ibyo rero bikaba bigira ingaruka Jonathan uretse nyine no gutakaza ubutegetsi ino bahita bose babera mu mafaranga nka Parti Socialiste nyine itakaje abadepite iratakaza amafaranga menshi cyane kuko naho ntekereza ko ariko bimeze abafite abadepite benshi bagirana za subvention za grant za leta ibaha ikurikije umubare w'abadepite bafite bityo ishyaka rikagira ubuzima rikagira imbaraga nyine zirikesha ubwo bwinshi bw'abo bayobozi ariko n'amafaranga binjiza akomoka no mu misoro ya leta mu misoro y'abaturage birasobanura rero ko nka Parti Socialiste ubwo izakonkoboka mu misoro nako mu mafaranga yinjizaga nyine yahabwaga na za subvention yahabwaga na leta kubera ubwo bwinshi bw'abadepite igatakaza amayero arenga icya kabiri nyine cy'amafaranga yose binjizaga arenga miliyoni 20 ni ishyano rero bariho baravuga bati bizatugora cyane kugira ngo icyicaro gikuru cyacu bita Solferino kirazwi cyane nimero 10 kuri Avenue Solferino n'ahantu hazwi cyane n'ahantu nyine hari icyicaro cya Parti Socialiste bafite bizatugora kujya tubasha kugikura no kugikorera ubundi izindi za entretien bityo rero benshi bariho bavuga bati nta kindi ni ukuhagurisha bakajya hato yashiritse hahwanye nyine n'amafaranga make bafite mu yandi magambo rero gutsindwa bizana ubushomeri ariko binatuma n'ibyo bari bafite byose byinshi babitakaza harimo n'ibyo bikoresho bikomeye naho ngabo bandi Républicain bo muri droite ishyaka ariya ryahoze mu bantu muzi bahoze baritegeka harimo bariya ba Shirake bavuba ahangaha na ba Sarkozy n'abandi n'abandi iryo shyaka naryo ryaragendesheje yego bizageza wenda ku badepite hafi ijana ariko rero naryo rizatakaza amafaranga menshi kuko naryo ryari rifite benshi kurushaho ikindi cyo ryo ryari ryizeye gutsinda mu by'ukuri nuko uwagomba gutsinda rwose witwa François Fillon yafashwe n'ibibazo bya ruswa wari mu nkiko bityo nyine nabyo abererekera uwo Emmanuel Macron abari gutsinda iryo shyaka rero rifite izo ngorane z'uko ryari ryanditse mu myenda myinshi bari bavuga ati imyenda tuzakizwa n'iki haba na Parti Socialiste ibuze amafaranga ariko ntifite imyenda ariko Republika yo afite imyenda ibibazo rero byo kubura ubutegetsi bijyana hano n'ibibazo byo kubura n'amafaranga bityo rero ni ibibazo by'insobe gusa rero muri Parti Socialiste hari abavuga rwose ko yo yapfuye irangiye mu by'ukuri yapfuye nabo barakoresha iryo jambo nk'iryo rya George Osborne hari ministre w'intebe Emmanuel Valls wari uherutse rwose kuba minisitiri w'intebe mu mezi ashize ari minisitiri w'intebe wa François Hollande aza kuvamo nawe agiye kwiyamamaza ko nawe yashaka kuba perezida atsindwa nyine mu ishyaka rye rya Parti Socialiste avuyemo vuba rero yari minisitiri w'intebe Emmanuel Valls nawe yaramajije ubundi ati rwose ati pese ntako uko twari tuyizi yarapfuye hari n'undi mu minisitiri nawe wabaye minisitiri igihe kinini ndetse n'ejo wundi rwose yarakiri minisitiri wabaye minisitiri igihe kinini witwa Jean Marie Le Guen nawe aherutse rwose kuyibika akoresha aya magambo ati PS Parti Socialiste yapfuye bigaragara cyane le Parti Socialiste très clairement mort murumva rero ko George Osborne aho mu Bwongereza atavuga ngo Theresa May ni umugore warangije gupfa ni umuzimu hano rero hari abazimu benshi cyane barimo n'amashyaka Parti Socialiste bari bavuga ko yapfuye arangiye yari umuzimu ariko hari n'abantu benshi muri politiki baba abo mu buryo ni ukuvuga re Republicain cyangwa abo mu bumoso ni ukuvuga abo mwita Labour Party aho ngaho ino bita la gauche cyangwa se barimo bakuriwe cyane cyane na Parti Socialiste kuko ari ifite benshi muri iyo gauche mu bantu benshi bari bazwi nabo ni imizimu urugero natanga n'uwitwa Kambadirisa niwe wategekaga Parti Socialiste yatsindiwe hariye pari rwose n'umuntu utazwi nawe w'umuministre mushya wo muri no parti nyine ya la Republika Marche ya Emmanuel Macron kimwe n'abandi bakomeye abo bita les elephants ni ukuvuga inzovu abantu bakomeye nyine batashyugukaga batsinzwe umusubizo abandi nabo baba abo muri Republika ni ukuvuga ishyaka ry'iburyo Parti de droite cyangwa se abo muri Parti Socialiste bagihanyanyaza nabo nyine bamwe bari mu byo bita balotage bari ni ukuvuga yuko abenshi harimo abafite ingorane zo kuzatorwa icyiciro cya kabiri cy'umuri gitaha n'ikirangira bityo rero imirambo ni myinshi hano imizimu ni myinshi hano mu Bufaransa kandi rero revolusiyo yakomeye cyane hano harahinduka byinshi kuko uyu muntu bamutoreye nyine kugira ngo ahindure byinshi yashyizeho abantu batoya cyane impuzandengo y'imyaka y'aba badepite bashyizweho batazwi benshi ni abantu batoya bakora imirimo bafite ama specialisation hirya no hino ariko batazwi ariko rero bose abenshi mu kwiyamamaza bashyiragaho n'ifoto ya perezida Emmanuel Macron iruhande rwa iyo foto yatumye rwose batorwa kuri benshi kuko nta ntibari bazwi bisobanuye yuko Ubufaransa hano rwose bifuza impinduka ku mugaragaro habanje no kuvuga yuko ngo Abafaransa batinya iyo mpinduka batazatanga amajwi ahagije kugira ngo wenda nk'iriya shyaka rya Republika ribe ryagira umuminisitiri w'intebe ariko Abafaransa bageze aho baravuga bati tukwizere Emmanuel Macron utegeke ugire uburyo bwo gutegeka ukore za reforme impinduka ikomeye mu bintu byose bahereye kuri code y'akazi ku bintu ku mategeko arebana n'umurimo ikintu za leta zose zari zarananiwe gukora ubu nicyo agiye guheraho kandi nta ushidikanya yuko azakigira vuba bityo rero hano hari impinduka gusa muri iyo mpinduka nso kuvuga yuko ibintu byose biba bizatungana amezi ari imbere azatwereka uko ibintu bimeze niba Emmanuel Macron nyine umaze kubirandura byose amashyaka y'ibigugu ndetse na benshi mu bayategeka bakaba bamaze kuba imizimu ku mugane wa George Osborne tuzareba niba ibyo byose azabigeraho kuko biri kose ukubiri kose impinduka irakomeye naho iyo PS ni yabibuka François Mitterrand yagize abaperezida bakomeye nk'uwo François Mitterrand cyane cyane ariko habaho n'abandi nk'uyu François Hollande baravuga rero bati yarapfuye bigaragara cyane ivugwa na bamwe mu baministri nyine b'abayoboke bayo harimo nkungu Jean-Marie Le Guen nyine uvuga ati PS très clairement mort. Urumva rero nguvuze ko nyirugo yapfuye si umwishe urwo iyo mivugire yo kuvuga ukuri ntabwo ntabwo ibuza abantu kurangwaho ikinyabupfura mu byo bakora byose nibyo rero dukunze kuvuga hano kuri radio ihuriro tuvuga tuti tuvuge ibintu uko biri ibyo byo kudusaba kwigengesera ngo tutagira uwo dutoneka tukavuga yuko rwose kwitandukanyije nabyo Jonathan niba hari ikindi wambaza kuri buno bufaransa buri mu mpinduka ikomeye cyane impinduka ikomeye itazorohera uwo mudamu wanyu Theresa May ndetse n'uzamusimbura kubera yuko buno bufaransa buri mu maboko y'abantu bakunduriya muryango w'umwe bw'Uburayi bakaba rero bazafatanya cyane n'Ubudage bwari busigaye busa nkaho ari bwonyine kuri urugamba kuko nibyo bihugu bibiri bikomeye muri uwo muryango mu gihe cyane cyane ikindi gihugu gikomeye Ubwongereza cyavuyemo ibintu biracyaza Brexit mu yandi magambo ntifite ingaruka gusa aho mu Bwongereza siwisi z'imirambo gusa hari n'ahandi wende zaza harimo na hano mu Faransa Jonathan ijambo ni ryawe
nakoze bwana Joseph ntabwo ndi bukubaze ibibazo kuko wasobanuye bihagije ahubwo twagaruka kuri cya kibazo kibaza ngo iyi mpinduka cyangwa se uyu muyaga w'impinduka udusigiye iki nk'abanyarwanda cyane ko twebwe na demokarasi biwacu haba ubwicanyi haba ibinyoma haba ubugizi bwa nabi ndetse ugasanga no muri opposition irwanya leta harimo ibinyoma byo kutavugisha ukuri noneho rero nibyo twahoze twibaza ngo ese iyi muyaga yaba idusigiye iki cyane ko twe nk'abanyarwanda tukigengesera kuvugisha ukuri tukigendera ku marangamutima uvuze ukuri agahindurwa nk'umwanzi uvuze ko abantu ari abicanyi bigahinduka ikibazo none se twebwe nimba ministre atinyuka kubwira premier ministre we akamubwira ko ari intumbi igenda ihagaze yapfuye naho twebwe niba tunavuga none habisha abantu bikaba ikibazo ubwo u Rwanda ruhagaze he ruzagarukira he ruzubaka ukuri ryari ruzatanga uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu atekereza ryari kugira ngo abanyarwanda babyumve cyane ko hari ibinyoma bimaze n'iminsi bicicikana nshaka ko tuza kugarukaho bimaze iminsi bicicikana muri bagenzi bacu muri opposition muri ibi bihe ubona basa nk'abari mu rujijo rw'icyakorwa mu mpinduka ku Rwanda ngira ngo ejo bundi wabonye inkundura y'imyigaragambyo ya Kagame uyu mujenosideri aho yazaga hano i Buruseli aha niho nshaka kugira ngo tuze kuvugaho tuze no kureba ibyakurikiyeho tuze no kureba ikinamico riri mu gihugu muri ibi bintu byo kwitegura amatora cyangwa se ikinamico ry'amatora yo kwa Kagame na gatsiko ke tuba ari byo twibandaho cyane kuko igihe kitaza kudushirana tutaganiriye ku by'ingenzi by'iwacu kuko ibyaha mu Burayi byo demokarasi bivugira kandi nta ushobora kuyibangamira nta n'ushobora kwicundi ngo kubera ko ngo yavuze ko umuntu uyoboye nabi bamubona nk'uwapfuye cyangwa se ishyaka rye ryapfuye rihagaze. Nkabaje Joseph wenda nagusubiza ijambo.
Urakoze cyane Jonathan, urakoze cyane. Tuve aho mu Bwongereza, tuve no mu Faransa ahari impinduka ikomeye cyane. Tutazabura kugenda tuvuga aho kugendeza tunareba ingaruka, kuko ntabwo twazibuze zose. Ibyo bihugu byose ni ibihugu bifatiye runini igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane binyuze mu mfashanyo yemwe n'u Bufaransa, bufasha u Rwanda binyuze muri ya muryango, w'umwe bw'Uburayi, kuko ni igihugu cya kabiri mu bitanga amafaranga menshi nyuma y'igihugu cy'Ubudage, nk'uko nyine za ekonomi zabyo zimeze zikurikirana mu buremere. Mu Rwanda rero ho hategerejwe igirwa amatora, nk'uko maze kubivuga Jonathan, za mu kwezi gutaha kwa munani, ukwezi kwa kanama. Ariko hagati aho, nk'uko nano maze kubivuga, mu cyumweru gishize Perezida Paul Kagame yaje kujenyera i Buruseli, umurwa mukuru w'Ububiligi, ukaba n'umurwa mukuru w'umuryango w'umwe bw'Uburayi. Ikibabaje cyane ni uko uwo muryango wari wamutumiye, Jonathan, wari wamutumiye, yari ari ku butumire rwose, aje mu byo bita European Development Days, navuga iminsi y'Uburayi yahariwe iterambere. Tukimara kumva uko kuza kwe ko rwose nta gisibya, amashyaka yacu MN Inkubiri na New RNC yamaganye ubwo butumire bw'umunyagitugu w'umwicanyi. Mu ibaruwa ayo mashyaka yacu yandikiye uwo muryango tariki ya 5 z'ukwa 6 2017, ibaruwa ayo mashyaka yahaye inunyito by hosting President Paul Kagame, European Union fails to its responsibility to defend human rights and to protect. Ngerageje kuyishyira mu Kinyarwanda. Mu kwakira Perezida Paul Kagame, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi watatiye inshingano zawo zo kurengera uburenganzira bwa muntu n'umutekano wa muntu. Twanditse iyo baruwa tariki ya 5 tuyandikira umuryango tuwamagana rwose. Uwo muryango ni ukwamagana kuko muri iyo baruwa ngira ngo wenda uza gutanga incamake yayo, cyangwa se wenda ndabamaze kubivuga bihagije. Turamagana amagambo ya Ambasaderi Brian uhagarariye umuryango mu Rwanda, amagambo meza yabwiye umwicanyi w'umunyagitugu Paul Kagame, arimo no kuvuga yuko adakeneye ko bazohereza indorerezi, ngo kubera yuko nyine ngo hari ahandi bakeneye izo ndorerezi muri za Kenya n'ahandi. Jonathan, ibyo twagiye tubyamagana, ndetse na perezida wa komisiyo y'umuryango w'Uburayi Juncker nahubwe nawe yavuze amagambo meza, twarayamaganye muri iyo baruwa, avuga amagambo meza ingoma y'igitugu yamaze abanyarwanda. Bagenzi bacu rero, buri wese akora icyo ashoboye, turabibashimira. Bo bagiye kwamagana mu by'ukuri Paul Kagame, nko ku itariki ya 7 z'ukwa 6 2017 kuwa gatatu, Paul Kagame i Buruseli yakiriwe rwose n'imyigaragambo y'abanyarwanda, aho yagiye kuvuga iryo jambo nyine muri iyo minsi y'iterambere, iyo minsi y'umuryango w'Uburayi yahariwe iterambere. Aho rero yasanze abanyarwanda cyane cyane baguriyemo urubyiruko baramwamagana biratinda. Yarashyikiwe rero muri uko kujenyera kwe ajya no gukora, ariko ubanza yaragize n'ingorane kuko gahunda ye yarahindaguriye, wenda cyangwa se yari yarajijishije. Yagiye no gukorera Rwanda Day isanzwe izwi cyane, ariko yasaga nk'aho yaretse ajya kuyikorera mu mujyi wa Gand, mu Gifaransa bayita Gant, ni mujyi umwe mu mijyi ikomeye ku birometero nka 60 bya Buruseli, uri mu gahugu k'Abaframa, bavuga ururimi rw'Ikinerande rw'Igiframa. Ibyo byabaye kuwa 6 tariki ya 10 z'ukwa 5 2017, naho haba imyigaragambyo yateguwe ahanini n'amashyaka, ahavugirizwa induru biratinda. biratinda gusa rero nsubiremo twebwe ahubwo twamaganye umuryango w'umwe bw'Uburayi wamutumiye cyane cyane kawe nubwo turashima n'abamaganye Kagame ubwe tukaba dusaba Jonathan ko ahubwo umuryango twawubaza makuru kuko niba wibuka neza hambere ahangaha hegeza kuba ikintu cy'igipindi cyo kuvuga mu ihururu rishaje yuko ngo bakoze igikorwa gikomeye cyane ngo cyatumye ngo uwo muryango gutohereza indorerezi muri iriyangirwa amatora mu gihe ahubwo bavuga ko iyongirwa amatora bayishyigikiye uruye twe twarabyamaganye ndetse twamagana imvugo nziza cyane ku gitugu no ku bwicanyi bwa Kagame mu by'ukuri ikorwa n'abayobozi b'uwo muryango. Nagira ngo rero mu gusoza rino jambo ryanjye mbere yo kugohanye kugira ngo nyine nawe ugire icyo uvuga nibutse ko na RNC ishaje kuri radio itahuka radio nyine babohoje bagize icyo bavuga muri iyo haba muri iyo myigaragambyo yabereye Bruxelles tariki ya 7 haba mu myigaragambyo yabaye tariki ya 10 nyine muri Rwanda Day hari nka Ali Abdul Karim waho ngaho mu Bwongereza usa rwose n'uwakurikije iyo mvugo ya George Osborne aho yagize ati Rwanda Day ikwiye kwitwa umunsi w'urupfu rwa Kagame Kagame Death Kagame End. Reka mbishyireho gato ya Jonathan nubwo ntabashe gukora clip neza ndizera ko biri byo
wihangana gato.
Yego Jonathan. Okay.
Nabaza nkagira icyo nkunganiraho.
Yego Jonathan.
Noneho wenda ukayidushyiriraho kugira ngo tubashe gukomeza ikiganiro. Mbere yuko dukomeza wenda nagira ngo mbanze nshimire aba bajene bo muri Jambo
Iceberg
yateguye iki gikorwa cyo kwamagana uriya mu genocide Kagame n'abambari be kandi dushimire na nabitabiriye iki gikorwa cy'imyigaragambyo abari mu mashyaka atandukanye babashije kwitabira iki gikorwa nkaba rero ngira ngo nanashimire cyane n'abayoboke bacu bariyo ndetse n'abayobozi bacu bo mu Bubiligi babashije gufatanya n'abandi kwitabira iki gikorwa cyo kwamagana uyu mwicanyi muri biriya bihe byombi byo by'imyigaragambyo ikindi shaka kugarukaho ni ukugira ngo turebe inkundura noneho yabaye cyane nyuma y'iki gikorwa aho ubona bamwe mu bitwa ko ari abo banyamashyaka basa nk'abagize ikintu cyo kurwanira ngo iyi myigaragambyo nk'aho aribo babiteguye ko aribo babikoze ko ari ibintu byabo ari nabyo wagiye wumva mu biganiro bitandukanye byagiye bikorwa aha ngaha niho wari unageze uvuga nyine aho uriya nawe utajya wivuga izina yavuze ngo Kagame ko yapfuye ari umupfu ugenda ngira ngo yanabikurije wenda kuri kiriya kiganiro cya George Osborne yavuze ko Madame May ari umuzimu ugenda wapfuye uhagaze aho nawe nyine yavugaga ko Kagame yapfuye ahagaze Kagame yeah. Nibyo ni umupfu ugenda ariko we ni umuzimu ushinyitse amenyo unaryana wamaze abandi bica naba n'abahabo wenda bananirwa mu bitekerezo ariko ntabwo abaturage babo nta nubwo basonjesha abaturage babo baba bari ku rugamba rwo gushakira abaturage babo ibibabeshaho n'ubuzima bwiza ariko rero mbere yuko wenda ushyiraho ako ka audio uyu mupfu ugenda Kagame akaba ari n'umupfu ushinyitse amenyo uryana afite udukundi turyana akoresha turyana kumusha twubatswe muri cya kintu cy'inkingi ya DMI twavuze cyane cyane uyu witwa Arabudul Karim tuza kumva mu bigambo bye byinshi aho atabasha no gutinyuka kuvuga mu byukuri ukuri mu bwicanyi bw'iri ya leta batabasha kuvuga ukuri mu mitegekere ya Kagame na gatsiko ke Kadima imikorere yako nuko gukora ari naho tugereranya turebe uburayi uko bumeze turebe impinduka uko zimeze nta marasa ameneka ni ibintu bihinduka mu kanya nk'ako guhumbya bihinduwe n'abaturage ariko iwacu bihinduka mu kumena amaraso bihinduka mu gupfukirana abaturage bihinduka mu kwima abana amashuri mu gusonjesha abaturage mu bikorwa bibi cyane ariko noneho aha ashaka kwibanda cyane cyane rwose uze kumfasha Joseph ni bijyanye na opposition ikwiye gushyira pressure ikomeye cyane cyangwa se pression cyangwa se igitutu kuri Kagame na gatsiko ke mu buryo bugaragara bugaragaza ukuri k'ubwicanyi kuva 90 kugeza uyu munsi wa none urakoze bwana Joseph nicyo nshaka kongera
ndagushimiye Jonathan reka nshyiraho koga clip nyine nizere ko kari bugumvikane neza kugatunganya byanguye reka ngashyiraho twumve nyine aho ari nyine nkuwigana George Osborne cyangwa se nawe abasosiyaliste bavuze bati ishyaka ry'abasosiyaliste ryarapfuye ryararangiye mu muzimu nawe aragira ati ino Rwanda Day ikwiye kwitwa umunsi w'urupfu rwa Kagame Kagame Death Kagame End reka tubyumve Jonathan
azongera kujya hose ntazabasezera ariko mwibuke yuko ari iminsi mikeya cyane so bwana Nsenga rero usoza ndashamushimira abantu bose bakozeho bwabaye kuri iki cyumweru cyose gishize n'ibyumweru bya mbere byatangiriye bategura imyigaragambyo yo kuwa gatatu n'ibihe byose duhumurize ababigizemo isangane Padiri Nahimana Padiri Thomas Nahimana Padiri Anastasi Padiri
Jonathan sinzi niba wumvise neza aho avuga nyine ibyo bya Kagame Death byumvikanaga neza
wii nabyumvise ntabyumvikana neza cyane nkuko ijwi ryagakwiye gusohoka ariko nabyumvise
yego reka ntacyo tuzaba tubikora wenda umunsi ibyuma byadukundiye mu yandi magambo rero ati tubyite Kagame Death tubyite Kagame End aho kubyita Kagame Day ngira ngo ntacyo yabeshyeho ariko rero ibyo ari byose nk'uko wabivuze Kagame nguwo ni umuzimu wica icyo kintu nacyo tugomba kukizirikana ariko ntikidutere ubwoba hari ikintu wakomojeho Jonathan uti cyica opposition kuko ikibazo gusa ntabwo kiri kuri Kagame kintu muri opposition kubona tutabasha gutera imbere cyane cyane harimo umuco wo kubeshya umuco wo gutinya kuvugisha ukuri umuco w'ubugwari ibyo nabyo babyibanzeho abo baari bariho bavuga bati rwose impinduka irabuzwa gutera imbere n'abantu b'ibigwari n'abantu b'inkomamashyi ibyo byose ntabwo ntekereza ko turiwo n'umwanya wabyo ariko rero cyane cyane uko kuvugisha ukuri Jonathan cyangwa se gukora ibintu by'ubujura ukwiba ibyo abandi bakoze cyangwa mwakoranye ngira ngo iyi experience turayifite mu bo twari twarafatanyije muri RNC kandi hakabona ukubeshya ukomeye icyo kintu rero iyo ndangagaciro yo kuvugisha ukuri iracyagoye benshi muri opposition dumaze iminsi mu biganiro byacu twerekana yuko ibintu byose bakora byubakiye ku musenyi mu gihe baba babeshya mu gihe bahisha ukuri harimo ukuri k'ubwicanyi bwabaye ku Banyarwanda ariko harimo n'ukuri ku makimbirane aba hagati y'abanyarwanda yemwe nawo muri opposition amakimbirane akomoka ku moko amakimbirane akomoka ku turere twabaho abantu baturuka ayo makimbirane yose dukunze kuyashyira hagaragara bamwe bakavuga ko ngo twica ubukwe Jonathan agira ngo ugiye kivugaho mbere yo kugira ngo nshyire twa clip tubyerekana
we urakoze bwana Joseph ikigaragara mu byukuri hari uguhurira muri iyo myigaragambyo ariko nyuma yaho habiki habaho gutanga habaho kubeshya habaho kutagaragaza ukuri kuko no guhurira mu myigaragambyo ni byiza ariko iyo myigaragambyo turigaragambya ariko mu bitekerezo uwo turwanya duhuje impamvu zituma tumurwanya ese kwemera ko ubwo bwicanyi bwakozwe ababukoze bakwiye kujya habona kuko n'ubwicanyi butavugwa ese twemera ko nta yindi nzira nimwe uretse kwemera ibyatubayeho n'ababikoze bakajya hagaragara ari ukuva ku ngoma ya Habyarimana yarangirije muri jenoside iya Kagame igakomerezaho ubu ngubu noneho twe twahunze turi muri opposition kwemera ibyatubayeho nk'abanyarwanda noneho tukaba twabasha gutinyuka kuvuga n'ababigizemo uruhare bafatanije na Kagame gusa tukareka guhora indirimbo yo kuvuga ngo Kagame 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 ariko tuterekana iyo systeme cyane ko turimo abahunze babaye muri izo systeme dukwiye kwerekana uburyo izo systeme zakoze ayo mabi ababigize mu ruhare kugira ngo ukuri kujya habona kuzaba ariko kubasha gukiza igihugu ari naho dutandukanira nyine n'ibihugu byateye imbere o ukuri kujya habona nibivugwe ngo kubera ko wavuze ngo Kayumba n'umwicanyi ngo bibe icyaha ngo musonera koze ishyano ngo kuko uwisha abantu ntabwo bibaye ko yakoze ishyano wowe ubivuzwaye umukorashyano kuko uvuze umwicanyi ngo ntabwo ukwiye kumuvuga kuko ari mu buhunzi ari muri opposition ukwiye kuvuga Kagame gusa mu kuvuga ngo ubu noneho bakuyeho n'ibyaha by'ubwicanyi kuri Nziza Dani Kabarebe Kayonga Ruvusha n'abandi bageze kariya gatsiko noneho twagera ku byo kwa Habyarimana izo ntera hamwe n'abasederi bati muramenye simuvuge noneho bagahurira kuri icyo kintu cyo guhisha ukuri bakumva ko icyo kintu kizabafasha kuba cyafata bafata igihugu bagakomereza muri ibyo binyoma noneho bakica n'abandi bavuga ukuri icyo kintu rero ugomba kukivuga tugomba kucyamagana cyane ko nta yindi nzira uretse kuri kw'amateka yacu kujya habona abakoze ibyo byaha bakajya habona bakaberereka hagaboneka abayobozi batakoze amaraso bashobora kurengera abanyarwanda Joseph nicyo nashaka kongeraho kugira ngo ibyo twinjiramo byose abantu bajye babona itandukaniro ry'uko hano i Burayi umuntu atinyuka akavuga ati premier ministre ni umuzi mugenda wapfuye hawe uhumva ko yahorwa ko avuze atyo ariko noneho niba tuvuga umwicanyi cyangwa se abicanyi bakoze amahano yo kwica abantu bikaba ikibazo ugasanga noneho n'abari mu ishyaka rimwe nabo nabo bashyigikiye ntibashobora gutinyuka kuvuga ko uwo muntu yishe abantu cyangwa se abo bantu bishe abantu cyangwa se ngo bavuge n'imirimo bakoraga yari ijyanye n'ubwo bwicanyi bwabo nuko byagiye bitegurwa
Jonathan ubuze ubwicanyi unyibutse ikintu kuri iyo tariki ya cumi bari mu myigaragambyo i Gant hariya mu Bubiligi kuri iyo tariki ya cumi hari aho Serije nyine avugira kuri radiyo itahuka avuga ati rwose ati abaje kwigaragambya baryamye hasi bigana imirambo akongera ko ibyo bintu bigomba kuba bidashimishije Paul Kagame ngo ntiyabyishimira rwose byatumye bitekereza ntese Kayumba Nyamwasa yabyishimira Jonathan reka ngashyireho gato ni kagufi rwose nta nubwo kageze ku munota ako gakirifika ngashyireho umve
reka twumve ibintu bijya kuvugira uwangambi aka kanya tuvugana abanyarwanda bose n'imyigaragambyo bose barambaraye hasi ku butaka barepresenta imirambo y'abanyarwanda barepresenta impfu z'abantu bagiye bagwa bose baryamye mu busitani hasi bararambaraye nk'abantu bapfuye berekana igikorwa cya Kagame cy'ubunyamaswa cyo gutsemba abantu mu nkambi za Kibeho za Byumba zo kwica abantu singisingi zo kwica abantu mu gihugu cy'u Rwanda hirya no hino Jean Emmanuel Nsenga ibintu nk'ibi ngiye Kagame ntabwo yabyishimira ko bikorwa kuko ubundi we ni umuntu ufite ibigo yahagaritse jenoside ko yatabaye abatutsi ko ibyananiye abanyamahanga ari wabikoze imyigaragambyo iri hano rero irimo irakora ibintu bitandukanye par raporo n'ibyo umukuru w'igihugu agenda avuga ko yageze ku banyarwanda Emmanuel Nsenga
birumvikana ko ibintu nk'ibyo tabyishimira ahubwo
hari ngira ngo wumvise Jonathan nubwo bitavuga neza bihambaye aho Cyril nyine avuga ati hari ibintu bikomeye cyane hano abigaragambye baryamye hasi ati barigana abantu bapfuye ati rwose barigana abantu bagiye bagwa za Byumba bagwa za Tingitingi Jonathan ntacyo ibyo bikubwiye naho Senga wari kuri radio nyina mu gati rwose ati birumvikana ko bitashimisha Kagame none se uribuka uribuka ibiganiro twakoze aho Kayumba yahakanye ko yarwanye muri Congo ndetse na Serge akamushyigikira ati rwose ati barakubeshya ntiwarwanye ntiwanibye Rutayumba akavuga ati rwose ati nari mpari muri Congo ati Kayumba ati baramubeshyira na Kayumba akavuga ati muri Byumba ntabwo Rutayumba yatsembatsembye urumva abanyabinyoma
Joseph
yego
birantangaje cyane baravuga Byumba akavuga Kibeho akavuga ati ngitinde akavuga Mugunga akavuga ahantu hose
rwose
kandi akibagirwa ko aha ngaho wari uyoboye ubu bwicanyi ari Kayumba
rwose
arewe abajya bavuga ngo ko Senga igihe ngo mwahereye ngo muvuga Kayumba ko ari umwicanyi ngo ko twabyumvise ngo mwarekeho none se tuzarekeraho ko tutararekeraho kuvuga Kagame ko ari umwicanyi tuzarekeraho ari uko bashyikirijwe ubutabera ntabwo tuzahagarika kuko nubwo abanyarwanda ni mwaramvuga nti ntabwo barasobanukirwa neza DMI ko DMI niyo nkingi ya mwamba y'ubwicanyi bwose niyo n'ubu yo paretingira muri icyo kintu cyitwa ko ari ishami rya ry'iperereza ariko ni ishami ry'abamafia ni ishami ry'abicanyi bo mu rwego rwo hejuru byubatswe na Kayumba ikindi kibazo batabasha no kubaza nuko mu by'ukuri ubona ikintu kimeze kiriya kintu cya P5 cyubakiye kuri Kayumba bahari bakasanga niba namuvuga hari kizasenyuka n'ubundi nuko kitanariho kiriho ku izina ariko nta ikibahuza n'iki abantu badashobora no guhuzwa no kwibuka abazize jenoside ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda ku bice byombi ku batutsi no ku bahutu bigere igihe cyo kwibuka bamwe bakajya ukwabo abandi bakajya ukwabo bakaba bati ntidushobora kubyumvikanaho mwa bahutu umwe mwaratwije bakamera noneho nka leta ya Kagame ifata abahutu bose ikabashyira mu gatebo k'abajenoside bakumva ko nabo bari muri opposition ntibashobora kwicarana ngo baganire kuri icyo kintu bafatanye bashyire hamwe bibukire hamwe bibabereye umusaraba warangiza ukambwira ngo abo bantu bari kumwe bubakiye kuki kandi ntibashobora gutinyuka ngo bavuge bati Kayumba mu by'ukuri ni wowe wari ukuriye DMI ngwino hano no kuri radio byibuze dusobanurire ubwicanyi DMI ubu ngubu ikoreye yogoje igihugu uko byari byubatse uko byagenze ntashobora kubikora aba ba arabuduruka rimwe Kayumba niwe wigeze no kuvuga ko ameze nk'imodoka yacitse break apromoka akavuga ibyabonye we uraza no kumva sinzi mu byo numvise ejo bundi aho yahuraguraga ibigambo avuga ko ngo ngo uriya mwari Diane Rwigara ngo ntabwo yagiyeho kumpanuka ngo bigaragaza mbega ko ari umuntu wabo kandi akongera ati ntabwo tumushyigikiye kubera ko ntidushyigikiye ariya matora ibintu by'ubwesporo by'ibigambo bidafite sense.
Ugize neza kubinyota Jonathan.
Kandi
umwari yabamaganye ko adakorana nabo. Ntibumva.
Eh, yari nabamaganye. Ababwira anahakana yihakana nyirarume. Anavuga ko abateza ibibazo abateza kaga. Ariko noneho iyo wumvise ibyo bigambo by'uyu umunyabwoba utajya tinyuka no kuvuga amazina ye, uhora abeshya ukibaza ese aba bantu bubakiye kuki? Bari muri strategi.
Strategi mbere yo kugezaho reka tubanze twumve gatoya aho anavuga ko bakoresha Diane. Koko hari aho atangira avuga ati Diane ati biriya bya Diane rero igipindi nk'icy'umukada wo muri DMI ati ya Diane biriya rero ntabwo yagiyeho by accident, niko abivuga. Ndaza kubishaka ndabishyiraho. Ariko hari abagira akavuga ati dukoresha Diane, kandi Diane yarabiyamye nabyo ndabishyiraho. Jonathan reka turebe aho rwose ni muri icyo gihe cy'imyigaragambyo y'igente niho nyine Abdul Karim ari yabeshye rwose ku manywa y'ihangu ko ngo bakoresha Diane, kandi Diane yarabihanije rwose hashize ukwezi kurenga bihanije ati nuriya nyimarume rwose yigaramiye hariya mu Burayi akaduteza ingorane ntaho duhuye na RNC na nuriya na data mbere yo gupfa yari amwihakanye. Reka gatatu rekashyiremo aho ngaho ari ari baswaganganya bamaze iminsi bamwogeza baba abara bo ngabo baba ba Christine Mukama n'abandi bose nta kindi bagira ni ikije cyose barirukaga ubuze uko twabasetse cyane tuvuga tuti Diane mu muzi he ku buryo mugomba kwicara mwirahira Diane ntacyo nta murongo mugira ntimuzi naho muri ibihise byose muhita mwirukaho ibya Kigeli biraza mukabyirukaho ibya Diane byaza mukabyirukaho nimuza wowe nta murongo bagira hajya Jonathan ubuyobozi harya bwa RNC shaje bubahe wowe uze gushakisha ujye ubwumva no muri iyo myigaragambyo iki cyose no wigeze wumva n'ijwi ryabo kayumba bahe Jonathan uranyumva anyibutsa koroneri Bikomagu wakoze kudeta umututsi w'i Burundi witwa koroneri Bikomagu wakoze kudeta yarangiza akigira nyoni nyinshi abarundi bakamarana bagashira yakoze kudeta yishe ndadaye yarangiza ari ku Burundi bukabukorama Kayumba nawe yoretse ihuriro nyarwanda yorekana opposition none yirirwa yihishe Jonathan rwose iyo kintu ni ikintu kigaragara bityo niyo mpamvu nari nkubikubaje nka mwarimu mbizi ameze nk'uwo koroneri Bikomagu arabundabunda kimwe n'abatiruzi b'ibibindi mu by'ukuri ihuriro ryararangiye naryo ni umuzi mugenda
unyibukije nta wigeze ariko ahubwo kuguhagarara hejuru ngo kuki ngo nge nawe tutagiye ngo mu myigaragambyo
yego
ngo nk'abayobozi
yego
musubiza utese niba
niwe na Kayumba wunga
karagiyeyo ngo dukorera Kagame
yego
nawe ukamubaza utese niko Kayumba atariyo na Trondo na Kizimana na nayigize iki na Minani bakorera
Kagame. Niba gena Jean Paul turashimye nabo nuko ko abakozi ba Kagame. Ariko twebwe niyo tutari mu byo nibyo dukora abo bandi babahe.
Nawe mbiyo mitekerereze kuba utaragiye mu myigaragambyo igisubizo kikaba gukorera Kagame.
Gukorera Kagame. Ngo
uko basa. Nguko uko basa.
N'ubwenge bw'abaho bugarukira. Reka nshyireho Ali Abdul Karim wumva ukuntu avuga ngo bakoresha Diane Jonathan. Ndaza gushaka niyo clip ya Diane aho abihakana kihakana na nyirarume. Uretse gatoya
murabona bya bintu twababwiraga murabona uko bimeze dukoresha Diane rero kugira ngo twereke abantu icyambere na mbere twereke ikinyoma kiriya leta twereke igitugu kiriya leta twereke intege nke ziriya leta kanashaka ngo tumushimire ubwitange kugira ngo ashire ku bwoba kugira ngo agire ibiki ave hariya avuge ibyo twakabaye tuvuga kwebwe ariko kwebwe as a matter of principle ntabwo dushobora kujya mu matora ahashingiye ntabwo dushobora kujya mu matora tuzi yuko constitution ayo matora ashingiyeho ubwayo bayimanu barinze bagahindura bakayikora bayikoreye Kagame gusa nubwo abatanditse mu izina rye ariko urabibona iyo bavuze ngo perezida uriho kubera ibingibi tumuhaye imyaka 7 murabona bya bintu twabwiraga murabona uko bimeze dukoresha Diane rero kugira ngo twereke abantu cyambere na mbere twereke ikinyoma kiriya leta twereke igitugu kiriya leta twereke intege nke ziriya leta kanashaka ngo tumushimire ubwitange kugira ngo ashire kubwoba kugira ngo agire ibiki ave hariya avuge ibyo twakabaye tuvuga twebwe ariko twebwe as a matter of principle ntabwo dushobora kujya mu matora aho ashingiye ntabwo dushobora kujya mu matora tuzi yuko constitution ayo matora ashingiyeho ubwayo bayimanu barinze bagahindura bakayikora bayikoreye Kagame gusa nubwo abatanse mu izina rye ariko urebona iyo vuze ngo perezida uriho kubera ibingibi tumuhaye imyaka 7
Go be mezze, go be so quamma.